6B7.
Ifa finest, ifa jajapa, simerapa. Nakuta picha mara ghafla nimeanguka, hivi mwanangu nani atainilelea? Mkubwa wangu wangapata mkumbuka, kilo ya unga daga kumpelekea. Mazuri yangu wangapata tamka, ama mabando taniongelea. Wangapi watabeba jenezara, wangapi watausili mwili wangu, wangapi watafariji mama yangu, watamfuta machozi. Na waza mama tasimia, tazinduka, taanguka, tanyanyuka, talia sana. Mama yangu kika kikumbuka mambo mingi liyopita, itamuma sana. Mama yangu nawaza, 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 ikienda mbele zaki, nawaza, 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 sibota wangu saa ngapi, nawaza, 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 ikienda mbele zaki, nawaza, 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 sibota wangu saa ngapi. Wengi wataongea kuhusu mimi, uambea uafitini, kilicho ni uwa atasema ukimwi, nilikuwa naendekeza chini. Na waza wangu wataka uchekelea, mimi kifaniki wawali simali. Wakati wote tutaelekea, haina mmoja hii safari. Na waza mama tasimia, tazinduka, taanguka, tanyanyuka, talia sana. Mama yangu kika kikumbuka mambo mingi liyopita, itamuma sana. Mama yangu nawaza, 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 ikienda mbele zaki, nawaza, 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 sibota wangu saa ngapi, nawaza, 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 ikienda mbele zaki, nawaza, 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 sibota wangu saa ngapi. Ifa janjapa, sinerapa, Ninja Doctor, Babu KC, Mr. Tenende, Moxy B7, Supporter Bero, MP Movie, Msobi Bukaka, Vanichi Bukaka, Faza Teja Kaka, Cloudy Kaka, Dizo Master, anaitwa Mani Chipe, Ligo Media, Sasite wewe, anaitwa Kipande.
Sound Mox B7.